Emre Çıkardın.
Ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress. Ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress.
Muda hautoshi, dona pambane ili nivimbishe pochi. Nimevichoka vitochi, nataka tambo na mimi nijiposti. Nikamate minoti, nimtunze mama na mimi nilipe kodi. Sicheki na kima, mimi nafta hela, nishakuwa mtu mzima. Domana na jinyima, mimi nafta hela, mjekulia zima. Siwazi kingini, nawaza maploso, maploso, nawaza maploso. Nisitaki kingini, nataka maploso, maploso, nataka maploso. Na kama
ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress.
Cheki na wowote, sitaki makosi mana juzi kuna mchawi amekuja geto na ungwa kingamuzi. Yani sicheki na wowote, nikitafuta mchuzi. Bola niende na muda, nikienda na watu watani confuse. Mana kutafuta pesa nangu kazi, maisha yetu ya uswazi. Mtu kala chukuchuku mimbazi, afukaenda kwa mganga kuvunja nazi. Ndo mana mimoze nyota siwazi, acha lije lishangazi. Afuliseme njo nikupe kazi ya kuzibu wacho kubeba ma. Kama shortcut leta, so ujanja kuteseka. Ata unite mario, unanchekesha. Ache nini tafte pepa, pepa juu ya pepa. Maisha yenye mafupi, sijui kantaze eka. Oya
ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress. Ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress.
This is our straight to Mumbai. Tawabo, nikona mabi, mabi boys.
Na-na-na, oh-oh-eh, na-na-na, eh.
Let's get serious.